ibijyanye na genocide deniers abo bariho ingaruka zabyo tujye tuzirwanya ku buryo bitagira uwo bihutaza ndetse abatoya mujye mubyanga mu bishyira hanze ibyo birahari bishyigikiwe n'abantu bamwe hanze n'iki birirwa basakuza ariko nicyo nababwiraga ari ubwo basakuza ngo baguteshe umurongo uve ku byo wakoraga ujye muri ibyo bitagira icyo kandi bamwe baranashyigikiwe bashyigikiwe n'ibihugu cyangwa imiryango cyangwa iki bifite ubushobozi ariko icyo dufitiye ubushobozi twebwe n'uko ibyo ngibyo ntacyo byadukoraho hano na kimwe naho aba bandi ba Ingabire n'abandi bandi Ingabire suye ariko twarekuye bari twagiriye imbabazi akava mu gufungwa yari afunzwe ubu nuba bakirimo ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda buriya nta amaherezo yo ntabwo azaba meza uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi kikaba ari cyo kimugeraho ingaruka n'abandi abo bose babonana baba mu bufaransa baba hehe birirwa basakuza bariya mwebwe babatwaye iki muzabareke niko bameze muzabake bapfa urwo bapfuye ntayo bakwiriye ku hari abo bakorana nabo nk'ibi twahoze tuvuga by'intambara zo muri Eastern Congo n'ibindi iki gihugu cya Congo kirabafasha kibagira giteki ariko iyo bigeze aho ubonaho tubijyamo ariko muzi ko nabyo bafite aho bagarukira ntabwo bageraho bigira ingaruka ku banyarwanda gusa gutyo icyo gihe iyo byageze aho nyine ikibazo gishakirwa undi muti ubwo ntacyo nibwira cyahungabanya igihugu cyacu cyangwa abanyarwanda kuri abo ngabo bifuriza u Rwanda nabi cyangwa bavuga nabi ntibikabatesha umwanya ngo bibaraze ijoro ry'ubusa mujye mubasubiza ariko iyo bavuga ibitari byo mubasubize ariko barenze umurongo bakagira ikindi bakora ibyo byo ingaruka zabyo zirahari ntacyo bashobora kugeraho